basi na nitesa miona leo ni kwamie. Kila nalofanya kwa nini uchukie? Mapenzi unapendwa basi ndo utulie. Mbona unadanganya chochote nikisikie? Ama 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 na kesho siku mzima. Ama 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 nene nkaroge. Ama 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 tanyota yosina. Ama 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 maja bari kaoge. Natamani ujue nijisigani unafanya ni ukue. Natamani unihurumie moyoni yani wewe ndo ujue. Ama 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 na kesho siku mzima. Ama 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 nene nkaroge. Ama 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 tanyota yosina. Ama 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 ya bari kaoge. Mguwa shingo mguwa roo, haya mapenzi ya saro. Natayarasha ni kabako, basi rudi vyo. Mguwa shingo mguwa roo, haya mapenzi ya saro. Natayarasha ni kabako, abasi rudi vyo. Abasi njo njo, my baby njo. Nasema njo njo, na kumisi vyo. Awe, baby njo njo, arudi njo. Nasema njo njo, na kumisi vyo. Natamani unafanya ni ukue. Natamani unihurumie moyoni yani wewe ndo ujue. Ama 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 na kesho siku mzima. Ama 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 nene nkaroge. Ama 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 tanyota yosina. Ama 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 maja bari kaoge.
Maisa maisa Mansuri Mariamba Igeta Mazna.